Yeah, yeah, yeah.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
This came from Uyakumao. Ah! This boy.
Jamie Rennet.
Akapanda Monsende. CB's finest rap.
Past beats on
Full
the
black fan coats. We level up to a disinja number. Ufida kudi foko mchirimba. Ni wanga wumfa mani mbotuimba. Panfeofu ya wako filimba tatu timba. Full support. Kare kare wangu ndelusha voti. Mpera full support. Nje full support. Wino wino sana ndelusha voti. Mpera full support. Full support. Tie domba mpera full support. Full support. Kare kare wangu mpera full support. Nifuna te full support. Dine muntu wano lo shaba holy. I hustle, I need money. No one dance angwa na my big team. Olo malikosa shiti nai. Benifuna kumutima ni kuwi nai. Su wana chepa beat mweni mekela. Olo chenkania swag mweni towela. Live up, I'm a big fish. Sangwa na ina boy, that's the big thing. Olo limbi, mbike poti dunku. Na mamela nindu ama bigi huku. We level up to a disinja number. Ufida kudi foko mchirimba. Ni wanga wumfa mani mbotuimba. Panfeofu ya wako filimba tatu timba. Full support. Kare kare wangu ndelusha voti. Mpera full support. Nje full support. Wino wino sana ndelusha voti. Mpera full support. Full support. Tie domba mpera full support. Full support. Kare kare wangu mpera full support.
Funk show time we say foko loko. Faka senga tiye ka foko loko. Nise tiliko sweet inga fully koko. Amonenga yonga yotifu ni koko. Wali baby kapa nomba kambalye. Nebo efyo naba miangira kumone mbale. Ama no muja wisdom unga zamani. Apa najisha so action jamani. Jumunti wanakona kumpele filwani. Hawata wakalipa chimona balani. Lweni unewo na kome minati. Efyo naba kwa tindwa iluminati.
We level up to a disinja number. Ufida kudi foko mchirimu. Ni wanga wumfa mani mbotuimba. Panfeofu ya wako filimba tatu timba. Full support. Kare kare wangu ndelusha voti. Mpera full support. Nje full support. Wino wino sana ndelusha voti. Mpera full support. Full support. Tie domba mpera full support.
Kublack.
Kare 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 pena. Sango fena apsa na fia panari temwa. A sweet step style njimbe kwe chivemba. Limbi kwa bafio muloko chududemba. Nebo wiso songo pede full support. Panto nimba wisha nebo sonde lusha voti. Nebo layo ni muzue shoku ntamba komu zoom. Nangu kasho koku washa tatu wita komu boom. Zoom zoom get baka chamu fiumu. Ukesho koku ntamba kwa spaka nyumu. Soko boss nega mpopo kentenda. Katushu chofu ya basono wanda bandamba. We level up to a disinja number. Ufida kudi foko mchirimba. Ni wanga wumfa mani mbotuimba. Panfeofu ya wako filimba tatu timba. Full support. Kare kare wangu ndelusha voti. Mpera full support. Nje full support. Wino wino sana ndelusha voti. Mpera full support. Full support. Tie domba mpera full support. Full support. Kare kare wangu mpera full support. Yeah, yeah, yeah. KB dope niggas.
Jemic sound.
Bustumbo. Yo.
Pass beats on the one.
Logis Pamatiru. Yeah. Full support.
Download more music on ZambianMusicHits.com.